Ishyaka FDU inkingi ritemewe na leta mu Rwanda ryasohoye itangazo rivuga ko umuyobozi waryo Victoire Ingabire amaze iminsi irindwi atarya. Justin Bahunga umuvugizi wa FDU ku mugabane w'Uburayi avuga ko ngo Madame Ingabire atemerewe kugemurirwa kuko abamugemuriraga batawe muri yombi na polisi, abandi bashya bakaba batemewe kumuha ibyo kurya. Navuganye na Bwana Bahunde ntangira mubaza kuri ibi birego bavuga.
Icyambere na mbere dufite ikibazo cy'umu perezida wacu Ingabire Umuhoza utarabona umuntu umugemurira kuva ku itariki ya gatandatu ngo bamugemuriraga babafunze. Tukaba dufite ubwoba yuko leta ishobora gushaka kumwicisha inzara cyangwa akarya ibiryo bidakwiriye bikaba byamutera uburwayi akaba yakwitaba Imana. Ibyo nibyo duteye ikibazo cya mbere. Icya kabiri ni umuntu wacu wafashwe ku itariki ya gatandatu akaba kugeza ubu ngubu tutarambona, yitwa Ntiruta Théophile. Amufatanye n'umuntu PDP Imanzi bajya kuri station ya Remera, uwo muri PDP Imanzi baramufungura, undi kugeza ubu ntabwo turamenya irengero rye. Adufite ubwoba ko niba bashoboye kwerekana abandi bafashe ntibamwerekane, kwashobora kuba wenda baramugiriye nayo ku buryo badashaka kugira ngo abantu bamubone, cyane cyane ko atari ubwa mbere bamufata. Bigeze kumufata mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize, bamarana iminsi itatu tutazi aho ari, ariko agarukora amuteye ibyuma mu mutwe, baramutwitse n'intoki z'ibiganza.
Noneho ko tutaragera kuri ibyo ngibyo, mwebwe muravuga ko Victoire Ingabire ngo atarya, ariko muri gereza ngira ngo hari amafunguro agenerwa abafunze, niyo muvuga ko adafata cyangwa ari yicisha inzara?
Ubundi afite impapuro za muganga kubera ubuzima bwe, ibiryo agomba kubona reje ibyo twita regime. Nicyo gituma izo mpapuro zimuhesha uburenganzira bwo kugira ngo we ibiryo arya biba biteguriwe hanze. Abamugemuraga barabafunze, hanyuma n'uwashatse kugira ngo ajye kumugemurira baramwangiye ngo nta kibari.
Urwo rupapuro cyangwa se urwo ruhushya mu Rwakande mwebwe?
Rwaka service za prison.
Mwigeze muvugana?
Ntabwo twavuganye nabo, ariko avoka wacu bavugana nabo.
Avoka wanyu yababwiye ko bavuganye bakamubwira ngo iki?
Ubu ngubu nawe mperukira ni uko yari yasabye autorisation yo kugira ngo avugane nabo, ariko kugeza ubu ngubu ntabwo ndabona ibisobanuro ibyo baba baramushubije. Icyo nzi ni uko cyangombwa ni uko kugeza ubu ngubu atarabona umugemurira, ko amaze iminsi igeze kuri irindwi ubu ngubu atagemurirwa.
None nimba muvuga ko amaze iminsi irindwi atarya, abayeho gute ubwo ngubwo?
Urumva nanone icyo kibazo nanone, kubera yuko ubundi abantu bajya kumureba ntakijya kumureba, ni ikindi kibazo gikomeye cyane, kuko adashobora noneho no kuvugana n'abantu bo mu ishyaka rye ngo ashobore kuba yabasobanurira nibo bashobora kumufasha kugira ngo babe banamubariza.
Ariko wowe uri hano mu Bwongereza, Umuhoza Victoire ari muri gereza i Kigali, kandi uvuga ko abantu bose bari bamugemuriye bajyaga bavugana bafunze, wayo makuru yose yamenya gute?
Ariko urabizi nahawe mu Rwanda ubu ngubu kubera tekinoloji hari, nakubwira nk'uwo muntu wagiye kugerageza kugira ngo amushyire ibiryo bikanga, n'ubu tumaze kuvugana mu kanya gatoya mbere y'uko tuvugana kugira ngo turebe neza koko niba yaragiyeyo. Mu Rwanda urabizi kumenya ibintu ntabwo ari ikintu gikomeye cyane.
Ni Justin Bahunga umuvugizi wa FDU inkingi ku mugabane w'Uburayi nisegure, nari navuze ko ari Bahunde mu ntangiriro. Twashatse kumenya rari cyo ubutegetsi buvuga, mvugana na Hilary Sengabo umuvugizi w'urwego rw'amagereza mu Rwanda, yavugahakanye ibivugwa na FDU.
Uko bimeze we Ingabire nk'umugororwa nta kibazo afite kuri prison cyerekeranye n'imibereho cyangwa se kuba yaba afite na n'ibyo arekarama bimubangamiye. Usibye ko umugororwa wenda kugemurirwa kwe icya mbere cyo biva ku bushake bwe no kuwo yahisemo ko amugemurira. Uyu munsi rero ashobora kutagemurirwa bitewe n'uko uwo umugemurira wenda afite kuba babyumvikanyeho ko ataza cyangwa azaza ejo, cyangwa se akaba afite no kumuhindura akaba yashaka undi umugemurira. Igihari ni uko ubu ngubu arimo akorana n'ubuyobozi bwa gereza kugira ngo ashaka abantu bamugemurira abandi.
Ariko abantu bo mu ishyaka rye baravuga ko umuntu wamugemuriraga afunze, kandi ko ngo hari uwundi washatse kumugemurira ariko mukamwangira kubera ko nta ruhushya ngo afite. Nibyo?
Ntabwo twamwangira, kuko nakubwiye yuko umugororwa ubwe niwe uhitamo uwo mu muryango we cyangwa inshuti ye umugemurira. Iyo rero amuhisemo uwo yahise mazana amafoto noneho akaza akagira ku buyobozi bwa gereza bukamumenya noneho akajya mugemurira kugeza ubwo rero ntago uwo yahisemo yari yazi hari uwo yahisemo kamugemurira
uwo ngo yahisemo mwamuhaye ibyangombwa bizamwemerera kumugemurira
ntabwo araza ngo tubimuhe nta nubwo araza ngo tubonane nawe ariko yamuhisemo
aramutsaje mwabimuha
cyane rwose
none muri iyo minsi mu gihe ataraza ubu ngo babayeho gute kuko bo baravuga ko ngo amazi iminsi irindwi atarya
oya ntabwo ari byo kuko ntabwo banamusuye ngo banarebe abantu bafunzwe ubundi bagaburirwa na leta murabizi ariko niyo ushatse birenze ku ifunguro ryagenwe hari kantine yagiwa kuri gereza umuntu ufite amafaranga ye agenda akanyura muri sosiyare noneho akagura n'ikintu ashaka muri kantine ya gereza
kuba Ingabire ngo afite ibyangombwa yahawe na muganga byerekana ko ngo agomba kurya indyo itekewe hanze ya gereza kubera ikibazo cy'uburwayi afite mwebwe urwo rwandiko rwa muganga muraruze
abantu bose bagemurirwa turabagira si Ingabire wenyine ni umuntu uba wandikiwe ifunguro ryihariye byemejwe na muganga bishobora kuba ku mpamvu zitandukanye icy'ingenzi ni uko gusa twebwe uwubizana mu rwego rw'umutekano tugomba kuba tumuzi kandi yaramwihitiyemo dufite imyirondoro ye kugira ngo hagize n'ikiba yabe yabibazwa rero kugeza uyu munsi uwo yahisemo ntabwo arahagera
ubwo mu gihe atarahagera aragaburirwa nande
yagaburirwa muri ubwo buryo nyine nakubwiraga kuko umuntu wese ufunzwe uri mu maboko ya leta iramutunga
agaburirwa na gereza
yego
ariko ibyo niba mbyumva neza byaba bihabanye n'urwo rwandiko afite rwa muganga rumubwira ko agomba kurya ibivuye hanze
ariko ntabwo turimo kugendera kuri ya muganga gusa ahubwo turanagendera ku bushake bw'umugore ubwe ubu ngubu kuko nta kibazo afitanye n'uko abayeho nta kibazo afitanye n'ubuyobozi bwa gereza mu gihe ibyo ngibyo bitaracamo nk'uko abishaka ariko nta n'ikibazo afite cy'imibereho
we nta kibazo ababwiye ko afite cy'imibereho
ntacyo rwose n'uwashaka kubihinyuza yamusura yaza akamusura akareba
Hirari Sengabo.